Hallelujah.
Hallelujah.
Wherever you are today,
popote ulipo leo,
if you feel that you are not ready for the wedding of the Lamb,
ikiwa unahisi ya kwamba hauko tayari kwa harusi ya mwana kondoo,
and this does not matter whether you are a pastor or a bishop,
na hii haijalishi kwamba wewe ni mchungaji ya maskofu,
if you know that in your heart you are not ready,
ikiwa unajua ya kwamba ndani ya moyo wako hauko tayari,
remember the way the message came through.
Kumbuka jinsi ujumbe ulikuja.
The message said you cannot wait for the wedding of the Lamb.
Ujumbe ulisema ya kwamba hauwezi kuingojea harusi ya mwana kondoo.
But now is the moment to prepare.
Lakini sasa ndio wakati wa kujiandaa.
The five wise virgins.
Wanawali watano wenye busara.
They prepared with their lamps here on earth.
Walijiandaa na taa zao hapa duniani.
And entered with them into eternity.
Na wakaingia na hizo taa katika umilele.
In that parable he was talking about the holy church.
Katika huo mfano alikuwa ananena kuhusu kanisa takatifu.
If you are somewhere,
ikiwa uko mahali,
and you know that you have fallen to sin,
na unajua ya kwamba umeangukia dhambi,
and you feel you want to receive the Lord,
na unahisi kwamba ungependa kumpokea Bwana,
repeat this prayer with me.
Rudia ombi hili pamoja nami.
Say, mighty and holy Jesus.
Sema, Yesu mkuu na mtakatifu.
I am a sinner.
Mimi ni mwenye dhambi.
And today,
na leo,
I am returning to you.
Ninakurudia.
Please forgive my sins.
Tafadhali samehe dhambi zangu.
And wash my life.
Na uyaoshe maisha yangu.
With your precious blood.
Na damu yako takatifu.
Lord Jesus.
Bwana Yesu.
Purify me.
Nitakase.
Purify me with the fire of the Holy Spirit.
Nitakase kwa moto wa Roho Mtakatifu.
Precious Jesus.
Yesu wa dhamani.
I have come to you today.
Nimekuja kwako leo.
But don't let me drift away.
Lakini usiniwache nitoweke.
Mighty Lord.
Yesu mkuu.
I have come to you today.
Nimekuja kwako leo.
In a lot of pain.
Katika uchungu mwingi.
And I surrender my life today.
Na ninapeana maisha yangu leo.
That you may reign in my heart.
Ya kwamba utawale ndani ya moyo wangu.
That you may live in me.
Ya kwamba uishi ndani mwangu.
Precious Lord Jesus.
Yesu wa dhamani.
Don't allow me to drift away from you.
Usiniruhusu nitoweke mbali nawe.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
I am born again today.
Nimeokoka leo.
Shalom.
Shalom.
Hallelujah.
Hallelujah.
Thank you, Lord.
Asante Bwana.
Thank you, Jesus.
Asante Yesu.
Amen.
Amen.